You know they become me velocity.
Friendly request, akisepti. My bossy kati give me kati. Give me kati mpaku chapati. Nange paku majani my pocket. Yeah, yeah, nkubisa big wallet. Kulemela kone vankube bias. Kululo newe vanjo chapas. Sivyo gera, sonyiwa. My bossy, tonjiwa. Want you jamu dusty bini. Zetini, wapalutini. Yeah, want food the big money. Donde kamu deni, onde kamu basi. Big kesi, yeah. Tanzania chesi. Madamu boss, on dira boss. Yeah, madamu boss. Lachi tonja galo, onde kamu basi. Yeah, eh. Madamu boss. Kasaja katono kaina gas. Yeah, madamu boss. Lachi tonja galo, onde kamu basi. Yeah, eh. Madamu boss. Kasaja katono kaina gas. Yona kuwa anzita mukama wange. Madamu bossi mataga bata. Watapavi watenjale nzita. Okuva wena kufuna nze sita. Woye ya chivumba ngete nzita. Gali belinda masake kwe biwaku. Madamu bossi kwa ine nkota je. Kulilo mupono we kuzita. My lady chibosi. Wawata talosi nange sita losi. Je, boy no mchuzi. Madamu bossi nkusava mapenzi.
Devyo, vyo mpate vima late vimela. Umukono kwa baby kunoka vimela. Vyo mpate vima late vimela. Umukono kwa baby kunoka vimela.
Je, madamu bossi. Lwachi tonja galo neka mpasi. Yeah, eh. Madamu bossi. Kasaja katono kaina gas. Yeah, madamu bossi. Lwachi tonja galo neka mpasi. Yeah, eh. Madamu bossi. Kasaja katono kaina gas. My bossi tofa kwe kubibozi. Holi nangela putelo wedo wozi. Paku mkwano gonku wa mapenzi. Kuyile mano fuke mulonzi. Kati wetege wetege. Kuwa mulembe kwa kwetega. Wetikozo huli yetu ge.
Yeah.
Bossi ngate sugar mami tuwe njige. Lada ina manele loka njige.
Boss, boss. Yeah, kala jumila yeah. Boss.
Madamu boss. Lwachi tonja galo neka mpasi. Yeah, eh. Madamu boss. Kasaja katono kaina gas.
Yeah.
Madamu boss. Lwachi tonja galo neka mpasi. Yeah, eh. Madamu boss. Kasaja katono kaina gas.
Kaina gas.